kati tutanike cha tulese jali kenaison t
weyongeza bongeza kalafu bebyo sirike
Brian Beats
weyongeza bongeza kakeya bebyo sirike
yadde twena bejindi osangangano notonyega gundi
yadde twazanya kote osangangano notonyega byakwa natelo kubalaga omulungi wange kulira njagala kubalaga kibebi kyange katike kadde owange mumwawule mubanji
kati tutanike kyatulese tali kulanga kulala
kyenza bba womukyalo omubati omukwana ngonyo on risk ngomanyi wange
yenze mukyala omwami ono omubati yenzali ofisho ndyomubwenti mbebi bakakase nsoyagala nsenzeka
weweka
kakase nti zali ofisho nzeka
weweka singa uliwe nkulowozako funayo just kakoin singa ndi bilionea kuba uli dakikamba nkulowoza
singa bulirwe nkulowoza enkuba etonya singenese jude nkuba every second imera nkulowoza
baby you my oxygen gwe wafula king munange
Baby you my heart beat go wafula queen munange
kyenza bba womukyalo omubati
omukwana ngonyo on risk ngomanyi wange
yenze mukyala omwami ono omubati yenzali ofisho ndyomubwenti
olama mutija wabagala byakiyayi musasira nza gwe bagala ebyaddala
olaba mutijjanga mulibe ebbali kati ate nzali ofisho
mwolaba munyumirwa omulaba musasira tenzasula naye mumuwana akaloboozi musasire gwe kazukusa
ze kwononeeta zaafiya serekeddeyo mwaba mmanyako kajjambo sijja kuddeyo no
ono mwana musufu ampalava ensufu ateka mukasupu asuse musufu
kyenza bba womukyalo ono omubati
omukwana ngonyo on risk ngomanyi wange
yenze mukyala omwami ono omubati yenzali ofisho ndyomubwenti
weyongeza bongeza kalafu bebyo sirike
weyongeza bongeza kakeya bebyo sirike
omwat mulina bomwat
ono omwat mulina bomwat